Flash.
It's Flow Master in the building.
Mr. Flash.
With the Flash.
Hits alive.
Let's go.
Factor Music.
Nakumbuka zile siku. A to Z. Tulikuwa wote visasa umepanda gredi. And of course, you used to be my baby. Hila kukosa hili mzigo huu, si baby. Kosa la kwanza, nilikuvumilia, nilitonywa na wana. Nikaje kufumania, kwa madai walizani nitalia. Kijentroman, nikatulia. A second chance, nikakupatia. Kwa kuwa ulinipenda nami nilikupenda pia. Ili uje kuwa mama familia. Tuishi milele, tuzae na watoto pia. Sikujua kama yangetokea tena. Demu ni ana drama zaidi ya mcheza sinema. Siku zikapita, akajisahau. Basi kama kawa, akaanza kupanda dau. Nikapata story, kuna lipedeje. Demu wangu ndo wake shori kwenye kumbi za starehe. Sikuwa na cha kusema, oh my god. Na nikashusha pumzi, nikahema. Mdogo mdogo, narudi home. Nikimgoja yeye mana shakuwa King Kong. Ili anafika, namuliza maswali. Anachojibu,
baby nimeleta gari.
Niko nje, tuende tukacheki. Ukicheki bonge ndinga, mwanangu sio feki. Nikahisi nachokiwaza ni ujinga. Labda demu wangu mwanarakati wa kujilinda.
Fucking everything about love. Fucking everything about love. Fucking everything about love. About love, about love. Fucking everything about love. Fucking everything about love. Fucking everything about love. About love, about love.
Nachukia mapenzi, wengine wanayapenda. Nilompata ni mshenzi, amekimbia ka defender. Sikuwahi fikiria kama ngenitenda. Nikikumbuka mimi nalia. Sijui alipokwenda mimi na yeye, tumetoka mbali. Jakutana kwa pupa, useme kama Diamond na Zari. Nampenda kweli, ingawa sio riziki. Wamechukua matapeli kwa wingi wa ziki.
Kila niliposhika, hukuridhika. Kwa penzi langu, hukutosheka. Japo yalisikika, hatutofika. Leo ni kweli, yamenishika.
Mina yeye tumetoka mbali. Jakutana kwa pupa, useme kama Diamond na Zari. Nampenda kweli, ingawa sio riziki. Wamechukua matapeli kwa wingi wa ziki. Sindo wewe ulosema that you love me too. Nikakupenda, nikakuhendo, menishushe shoo. Kweli mapenzi ni kendo, mapenzi mshumaa. Nimechoka na hizo skendo, just leave me mama.
Fucking everything about love. Fucking everything about love. Fucking everything about love. About love, about love. Fucking everything about love. Fucking everything about love. Fucking everything about love. About love. About love.
Yeah. I just wanna tell people, if you're in love with more than one person, then what inside you is no longer hurt. It's a memory card. Mr. Tema Stockless, shout out to you, my father. He's Flow Master in the building.
Joe Record.
Flash.